halibi degun be musow ka tiɲɛta
fa handen rewɓe ana gondi e torrede bangal ndongu so jon suudu muɗum saami debbo o ko ɓuri hewde fuu wala haala sakiraɓe mum worɓe kañe rewɓe fawarde e saaraɓe gorko mum camɗo o goni dawroɓe feccugol ndongu satuji fa ana jambito debbo o e hoore ko ɓuri bonde majjum fuu du yoko miraɓe muɗum dartata faɓanta debbo o so jaɓali tan satuji omo wawi ribbede o yaltali galle o jaati hakkille debbo o noon andantake jartatake du yo worɓe dawrata dabare muɗum fuu heydi paaloyogaji malika jaati fay haala muɗum ɗum ana hulɓini laatima jaati tabbay joni o fuɗɗi waylitade seeɗa seeɗa li galluji mawɗe ɗe fay so tabbayji kerudi ɗi ɓangata satuji diina alsilamako e finatawa men goni nanna ɗum e jate ko ɓuri hewde fuu rewɓe du ana kula hollitinde saria satuji waddani men jaati rewɓe yogaɓe ley imma daramu en hollitinde minsiti ko funti hen ko ɓe cakkiti toka jaati yoppude saabe calɗi mabɓe mbatan nden noon minen men mbawa wajimbinde ɓe jokkitade saria yo anniya mabɓe woni komen jokkata ley keredu meɗen rewɓe jaati ka jogaki haala ley hollitinde hakkeji mum en ɗum e hoore mum wala yiigo lobbo li gonaki meɗen ɗum waɗi semen natirtaɓe heedi gollirɗe yirwore neɗɗaku fam balliraɓe maaro sabudena nebam on je fay goto noon wawa daranade fou
alnaɓe kay kono on tuɗo